What up?
No, I never found someone like you. Hey, mimi sijapata, sijapata kama wewe. Vile nanifaa, vile namfaa, sitaki mwingine. Tumetoka faa, tunaenda faa, sijui kanipendea nini. Umenipa penzi tamtam, kila siku ni mahanja. Come on, let me give you some love, some love. Umenipa penzi tamtam, kila siku ni mahanja. Come on, let me give you some love.
Gimme, 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 gimme.